Dania kupujika. Dania ya kutondoza.
And let the beat made by Roberto.
Dani ya kukondweleza. Niliche mbonga makanika. I'm a determined fighter. No wonder I fix baby panika. Linejipua wa love. Kapempa wa love. Nikanda love. Only love love. Kuyambane se tenga yambane eh. And it's chilling no more. But what's the purpose of fighting if all of this fighting will only just drive us away? Then us fighting like we can never make things work. Yeah. Ndani ya kubujika. Tika yambana baby. Ndani ya kujondoza. Umangala bize baboni. Ndani ya makucheza. Baby. Ndani ya kusekeza. Ndani ya kukondweleza. Ngati sindine. Nyimbo ya Lucky Dube. Angala hiti panyumba pano. Gayambana baby, ndani ya kutondoza. Umangala bize pavoni, ndani ya makucheza. Baby, ndani ya kusekeza. Ndani ya kukondweleza. Ngati sindine.